natemya bukofu mukama yebala bujeka ediba kengudde gonja jakalira maguja weyoterawo mbuse o omusota gwa tente tiwali oyagala mulalo yabafa ekyo kye bayita oluloddo nkomyewo sibalagala nkaye abeerenga yatumasa luno gwowa nti nkudde nkyumi amasimu gonkubira nga agamponi nga nkoye ninze masasi ge wansuubiza mukulu nze ndikisa ti naye nnyambala era ne ndya oke yeggwe bino gyosula ku bitanda bimeka omwafu emmere enkoma ku ssowaani emu ng'omugagga gy'olya lwaki tolya pipa ne tukutya timukulu oli mwawufu ku nze lagira n'obudde buzibe awo ndyoke nkuyita asuse obazuukiza abafu ozimbe ne mu bbanga ennyumba tobalwa ate mbalina wazimbye ne weewaana bwogezi osula mbira wuli okimanyi bulungi owakula ntalo z'amayinja kontankudde okuyomba kimanyi owadde mpisi wa sentala kale tulekuke owa nti nkudde zaabike nakulemye okutembeeya ebizigo ze ku nze bidibe o tulekuke owa nti nkudde tweyuze nakulemye okutembeeya ebizigo ze ku nze bidibe okuba omugagga tekitegeeza nti atenyigiriza abaavu omuntu omujoze n'olekawo katono nannyo netteko osambye omukazi gwonnanga omufuna naye nze twetadda tetwamanya ensonga zaffe era ne twawukana mbulungi si mulabe gye ndi ne bwe musanga muwa hei era nafuna omulala ebyange na muntu obyaggwa okusooka okumwagalako enjagala mmanyi oba kyonnanga kulutalo lwakukyawa bennina kuba bansusa obungi ate nzire gye nava ng'olwo ndituuka ddi gye ŋŋenda bw'okula obubi ne bw'oba n'essente weegula bweguzina nti ate bw'okula obulungi naddala nga nza bakwana b'okoowa kati nze kyekizibu kye nnina mmake gye nsaba mukama nnyambe weesiimye okuyiwa ensimbi ng'ate gye weegula gye nkooye kiringa mmindi afuuwa mbwanyweza obufumbo bwe nnankya omusanga empiza alya ng'ataateera guza yabiitwa njigga nsimbi ogomoka n'abakazi nga benkooye b'ogwira kale tulepuke gowa nti nkudde zaabike gakulemya okutembeeya ebizigo ze ku nze bidibe o tulepuke gowa nti nkudde tweyuze gakulemya okutembeeya ebizigo ze ku nze bidibe sajja mukulu bwana gundi kitewe wakatiibwa naawe aha bono nkuba amasasi olwobeere ku nsonyi koowe omwavu bwe nfa mperekerwa miranga netyagiribwa oziigwa singa abagagga temufa zawonna ali ekyangidde mu bwavu mbwovuga mmotoka ya bbeeyi akalekeera ku nkyogibuuse nvuga ya layisi mbuulira wannema okutuuka n'onnyamba owasooti atakyalina nannakabega abaakusooka n'onyooka nga neewange gwe nnineeka yanoba wa fredi lukenge nga lukenge tampala nanze ngwira mpola mpola waali mpadde katiibwa gundi namukuuma oyo bulungi kati onsuza ku minkekeera abantu balamu entasiima ninze nga bwe wansuubiza okunzita ekyo n'ensi ekirinze poliisi ne balooya bange bamanye ensonga ezo bulungi ndikwatula amannya lwe ndikomawo atonnanzitagalinde kulinako bwino omutembeeyi ku gye nvuddewo atali muwoomu babayi kale tulekuke owa nti nkudde zaabike gakulemya okutembeeya ebizigo ze ku nze bidibe o tulekuke owa nti nkudde tweyuze gakulemya okutembeeya ebizigo ze ku nze bidibe I'm watching.